mukwano gwaffe guno kugumanya kyakabisagala tugwolese era twagala n'ekimommozo ebintu tuleme kubyanika mu kimommozo omwo muli vanne ebyamagoba era olyewuunya kwatambula tobiraalaasa manya waliwo banki bewagaana batya muli ntya nti bakyayagala okwotogatteko n'abange abampalanira ebitaliimu okukimanya ti nze walonda okwagala banfudde kwatambula tobiraalaasa basomye abalabufu tombaliramu abo abakajanja akajanja kabisi kagala jagala bintu byampolampola okukitiza mbutulago nonooli batende sinkola yange watambula tobiraalaasa wano twagalana ondikombiita naye ani akimanya obaolibaala bantu beebamu nebo bebamu abalindaba bontesaamu otyo njabo ntyo makalabanja sometwenkisa mpawalindaba sigenda nakuswala gompaka kito nnyo munnema okutyabamya abakukwana lowooza nti awo weerimbye ekiruyi munda tekibavaamu okimanyi naawe tiyo mubi teyemmanya era akwana ate okugaana neefuuka empalana kigezeeko okukukuta weewalirize wakiyamba nze ndi muntu wa lutwe simanyi lwaki akantu katondo kampalanya okulabika nga nnyumidde bwe nti ebyambalo era mpalanwa watambula tobiraalaasa tukuuma omukwano gwaffe guno gusigale mu nkukutu abakukema ntyane fiansi tobagamba tobabuliranga jagala tukukweke buziizi baliwulira batulanga olwabatuwalana nze naawe kibasuule wala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonya n'emirala gyaloga abakukema ntyane fiansi tobagamba tobabuliranga gwaffe guno gusigale mu nkukutu abakukema ntyane fiansi tobagamba tobabuliranga jagala tukukweke buziizi baliwulira batulanga olwabatuwalana nze naawe kibasuule wala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonya n'emirala gyaloga jagala tukukweke buziizi baliwulira batulanga olwabatuwalana nze naawe kibasuule wala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonya n'emirala gyaloga olwabatuwalana nze naawe kibasuule wala mu nnyanga eyandiro z'omukwano.